oɗon kettini sigilaji studio kalangu, eɗen gondi jamɗe joyi wittorake mintaji sappo e joyi. Kibaruji min e fulfulde komin Omar Hammad janganta o nani ko e kibaruji. E nder ko e kibaruji meɗen, duro pilaki laɓi kimɓadake hantoyde. Nonni hiro ko hantode ɗen ɗan hitande bonondaji waɗi leymum, min pamtina on dimmaji ko waɗa. Yewtere meɗen pindino hande hawta nana dow filla gawri e ko nandi e mum, ko tawte ɗo enda nder luɓe gallure Agadez. Kando woni ko kantirten kibaruji ma e fulfulde. Kode jamhirte amon, durwo pilaki laɓi ko capanɗe tati e jeenayi wongo no waɗa to endan zender fuɗɗunga ilunogayi e joyi lewru décembre hanto jango 3 janvier 2012. Durwo hitande hikka ngo mbiyen ɗum woni acca nere haɗingo yara yeeso. Yeruni no bandi min tawaɗo ton zender biyeteɗo Rufai Amadou Danduwa, handen subana o Tarnan Fuday Ahmed noddimo famtini nimɓe nongo wongo yara nder zender.
Hannden eɗen mbaawi bi'i deydey to yimɓe tawa nder durugu, ngam nder balɗe ɗeya wala fuu ko waɗaaka nder maggu. Yimɓe jeddodiri sanne dow duruwoole go. Ir duru subaka o goo hano mum waɗay, ngam ɓe tarsinino ɓe duri goonga e goonga. Ngam duruɓe subaka o ɓe kolli ko heɓude takubaayi kin waddi ɗum en. Accano dirde tinnano waɗa faa yimɓe jeggitani ko waddi ɗum en ɗo zender. Ministre on e hoore mum ummi waɗi kaseeta, nder majjum waɗi duruwoɓe tato nanayogo jukkaɓe. Ko hana waɗi heewi sanne nder durugo ɓa yimɓe tinnino ƴama ko en no bi'a, kono hani ɗum ƴewtino ɗum moƴƴina laabi kawjiɗi duro ɗo nder leydi meɗen.
E fahande ni eɗen nder filla durwo ngo, caggalno ni durwo naddunongo to hen ɗan caka région e région hantuno dow durwoɓe sappo e joyoɓe camayi ɓen mbi'en sappo e nayo mbaali. Hannden subaka oni durwo natungo to hen ɗan mbiyeteɗo Dalla Abani mo Difa to o yowi o liɓoyi to hen ɗan mbiyeteɗo to hen ɗan Ousmane Hassan mo Tilaberi. Ni ko Isaka durwo mo Dosodow, kando kay liɓoyi Saley Dawda mo Agadez. Nden noon mbiyeteɗo Lawali Dan Tambay mo tawa yeyi liɓo ɓoyi Moussa Oumarou Modosso. Ni ko Yahaya Kaka jogiɗo laɓi latiɗo kam woni ɗo enda hoorejo, o yehi kanko du o liɓoyi ɗo enda biyeteɗo Murtala Gawsale mo Maradi. Ni ko Mansour Issa Difa kando ka liɓi Rabiu Kankura mo Agadez. Nden noon Tasiu Sani mo Zender kando ka yehi liɓoyi ɗo enda biyeteɗo Abdou Salam Someila mo Tawa. Ni ko Lawali Dantela kando ka subaɗa o haɗo Yakuba Adam mo Nyame filade Kubayi. Ɗum ɗo ni mbiyen ni hano durwoɓe latiɓe camayi, mbiyen Difa no wodi ɗiɗo, Tawa no wodi ɗiɗo, Zender ɗiɗo, Doso goto e fawari joni kando kay Umar Ali Bindigaw mo Maradi no Tawa. Mbiyen ni ɗen da neɗɗo goto mo anda ka fu to ƴuwi kando kay kenga jura non o yehi o hippitoy no kure to ceede nildete to e nder nde agence mbiyeteɗo Nita nder bangere Dagmenet to e nder leggal luure Agadez. O ɓiɗɗo bonɗo du hes natiri nder nokkure nde ko yehi ɗo e nda haɓoyi sago to golloɓe ɓen fa hoƴi ɗo e nda kotta mbiyen buuɗi ujunaji hemre o dilliɗi. Mahamadou ni Mohamed Isiaka mawɗo agence Nita mo Agadez famini bandimi Moussa Mamman no ɗum warri.
Elite armé par Kalachnikov.
Jaga kina malfa kanko tan wari do moto kan wari. Photo didi himbe gala. Sonyo gum fuwala fariyande nay e min tagi sappo joy. Wakkati julde lasaran ko onati o tawi gollowo on he suka mum ibe gollida. O mabbi biro on o jambe o hollibe o itti malfa e mabbi. O jamibe cede jonkay be ko be kuli fu be tokki hala ka o hali be itti cede dem be kokkimo ko be tawi kan woni ujune herme e sappo joy. Kamɓe tawi gaɗa mum kan o doggi gaɗa mum kamɓen do golloɓen ɓe noddimi minen do min noddi jandara maɓɓen ɓe galana hadde maɓɓe ɗonda ɓe gari ɓe gaɗi ƴewtinaki maɓɓe dey minen ƴama he hooreɓe balla kaɓɓiniɓe nden ko kamɓen do ɓe sowa bawɗe dow fiide nahugu.
nani faande mbiyen hiiro julɗe ko watta han totte ɗon hitaade ko inditirte 31 décembre ko duuɓi junaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum ɗum waɗi bonondaaji sanne kanƴum ndu waddi ko watta ɗon ndelle yaha no warta hano bonondaaji capanɗe tati en ko yehi waɗoyle gallure ɗo enda ñame baako sarusi kawjiiɗo ɗo enda hanon denol nimɓe wattino daande dow filla yaha no warta nimɓe ss Boubacar Soumana commandant mo sogeji pipa ɗo enda gallure ñame fammini bandi min Moutari Mouhamadou dimma on no wari
on a eu intervenir
no wada chile chapande tati e jeetati ko bononda laabi no wada minen noddi himbe chapande dido hego kan nauni naunere de sattina gadamu himbe sappo e nay nauni kando naunere sattune goto mai hegiide am bononda laabi chapande tati e jeetati de duudi gam fodol hakkillo ko wonno wade wakkati wadde wakkati handa wi e dimma majji yottake ni noddoje am woni be gatta hirnare do fi bonon daji di gadanido be tokka laabi seri a joinaadi ko tufol gam be kisina ko e mabbe e bonon daji laabi ko renata kulle mabbe he kulle gondi dow laabi no dermu ko woni no wadda bonon daji di himbe teddinta laabi seri a joinaadi ko dogginul no hani nido tawredo e jikku lobbu ko bileydaako
comportement vraiment citoyen
laawa laamu kooƴanongol nde duuɓi junaaji ɗiɗi e sappo e joyi do kaaƴol dillamɓe leyɗe no wittina ɗum en ɗo endam ɗum wooɗi baa ko ɗum feccidaaka e ɓiɓɓe leydi sanne ngam jonɗo nimɓe no paama ɗo enda hano wittaade yahde to enda nder leydi Algérie ɗum ɓuytiri yeruno maire mawɗo mo commune kurni nder région gender haaliri Sani Ousmane wakkati Balkis Hamidou yettidino e makko.
Personnellement nous avons pris connaissance de cette loi lors du forum qui a été
ardido leydi wadi kujje kewde beydoje leydi meden misali nyibdiji gadama igira kudu nati chaka leydi meden e leyde kewde kaden du der balde deya hawrina gon wadama ton pari ga hawrude jawdi gollirteni der leydi meden en giidu ko wadi ton beydari du heba kasanni har ko darata ko yirnan der burna himbe don ninon ko wada duuda sanni gan der yadu metal berne wadi jangobe gon baraabe misali bagali ikkadu himbe jabay do tanade lawol lamu leydi kawjingol kawrol jawdi leydi gollirteni be jewama fa handen no wodi kulle nafoje gon de jeggitana
c'est les femmes qui prennent les enfants.
Eɗon ni e nder laawol gootol ngol ni mbiyen e nder andinore ko hoorejo leydi on wanno ɗum woni e kantonno hitaande dow filla golleji gaɗaɗi nder duuɓi junaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum mbiyen ɗi haalaji weli ɓiɓɓe leydi sanne dow luumaku e laabi politique noy njaari ɗum ko saabi bandimi mbiyeteɗo Michel Deji o yehi o yewtido e ɗon ndam ɓiɓɓe leydi yoga nani ko kaali dow majjo.
Le président de la République, il a eu vraiment
de gonga minen lawol lamu leydi gol wakkati ministre on haluno der hawrine wadanode do matamay dem min nani ministre o halido laabi din dumdu yeso jowurobe leydi din fu o wi'i du ko mo jungo mun tawa der ada yawtina himbe ummotobe leyde mu en no faa leyde tuba koobe kebaado fu no jukkete kasu dungu yaade duubi sappo amma fa hande minen min kebay dereji din miden yama du gomnati wada di cankite nokku fu der reedu leydi ga himbe paama ko wi'a der majji do der leydi kanche dum uutiri illa wakkati hawrina de wadanu ko hidaaka der majjun du ni woni yaadude sukaabe fama
en fait ce qu'il faut l'essentiel le plus important c'est ça qu'on oublie
pawtiri ko sukaaɓe janngooɓe hokkano ko wiiteɗo enda noyeele ɗum hanti hannde subana o sukaaɓe janngooɓe e jannginooɓe kooƴiɗo enda laawol yahde lokkol ko attawe ɗum woni hitaande duuɓi junaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi e duuɓi junaaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum tawe jannde waɗiri no woɗiri yeruno ni no ɗo enda nokkure janngirde to wiite cg goaɓo yantalamo galluña mey ɗo enda o haali o wi ɗo enda dow sigilaji dow hemre capanɗe nayyi ɗen fuu jehi golleji gaɗama fa waɗi yernuno mbiyeteɗo Imalan Mamman hoorejo cg goaɓo mo yantala o haali rani Soumane China.
La reprise, je peux dire ici au CG Antala, elle est effective.
Pour dire le jandé d'un dans les CG Moyantala, Sukabe Bengari, Kambe, Djangino, Benfou. Il y a un peu de temps dans Teuteru, Kosukabe Ben. Gan Sapo et Jene, le Rumimbino, Mingadandu. Ama, Ale Murter, Kosukabe, Django, Bengadi, Minkabe, Wad de Teuteru, Dene, Dungwadi, Komin Koridu, Django, Jonkai, Kowoni, Wenim, Koim, Ekauri, Njardo, Dom, Ganya, Duyeso, l'école Niger. Kanon, l'école Niger, Tampiri, et Murteregi, Farsi, sukaɓe jangoɓe yahde janguinoɓe ɓe. Himɓe no tawa le wakkati nde kaani pamra gam hisinde jande ley leydi Niger yahde to fedde ISN nde e pelle jinganoje janguinoɓe. Se gonga no hani himɓe keɓa kawra jardo dow mum, min jo ñañal le janguinol ko kisimi noni.
Technicien de base.
Mayayi ni ɓe kantidi jande e kintinol lokotoroɓe latiɓe ɗoenɗa capanɗe tato e ɗiɗo nder lokotoroje dow lokotoroje capanɗe tati e joyi ko tawda to enɗa le département mo Mayayi. Jande e kintinol ngol ɗo ni no tawda ɗoenɗa e famminde ano ɓe lokotoroɓe dow koƴanol teddengi nimɓe ɓe nawala jonte paɓɓe nangata lawala latika woni no yara yeeso non. Saabe majjo ni ɗoenɗa biyeteɗo Amadou Hassan kawjiɗo habaru nder nde lokotorore fammini bandimi Issouf Saibu no jande e kintinol ngol waɗira.
Ko waɗi lokotoroɓe e himɓe ɓe min gollidirta hawri waɗi kawral kokkal andal illa hittaande 2016 o laabi gon joɗɗinama ko durwi ditta e ñaw paɓɓe to teddirka mum hoƴama. Ɗum waɗi minen do min gaɗan bawɗe amin fuu gam ñawtoɓe himɓe kokke andal lobban gam ñaw paɓɓe fini fuu no woni no ɓeydu delle ko han di woni lokotoroɓe paama laabi ñawtol majji no wontiri ɓe keɓa andal luggi ɗingal dow mum kamɓen do ɓe jaa ɓe ñawta himɓe no wooɗiri.
Sigilaji studio kalangu
agades
do radio Sara
lamba capanɗe jeena e jeeɗi FM
Alit
do radio Kawse
lamba capanɗe jeena e nayi FM
Jinjimi
do radio Dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Kabalewa
do radio Mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Dogonduti
do radio Dallon
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere jeetati FM
Walam
do radio Baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Tera
do radio Liptako
lamba capanɗe jeena e jeetati toɓɓere jeeɗi FM
Dokoro
do radio Muria Dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Nyamay
do radio Scout Mokwarteji
lamba capanɗe jeena e toɓɓere jeena e FM
Madawa
do radio Sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere go'o FM
Tanut
do radio Damergu
lamba capanɗe jeena e jeena e FM
Studio Kalangu.
Nani e garta yewtere meɗen pindinol yerno kaliranomi ono haddo nder luuɓe ɗoenda agades mbiyen nder wakkati fuu nde niɗɗo wari no tawa ɗoenɗa nder luuɓe hano maaro mane mbiyen gawri e ko nandi e mum kosonete bako du nder région o ano filla demal hokkaka to enɗan sembe noni bandimin Karimu Anise o yehi nder région o o ndaroyi noyi ɗum waɗiri kettine paame. To komorsaɓe agades le wakkati fuu ñamrina tawe nder luuɓe ɗe gawri kama naari e bayeri tawi du nder région o demal awatirdigom watte alhaji lawan komorsajo ado no yara yasini o wi e yettore Allah Abda Gallure nde heppayi ñamri ko gabbe
duuɓi an lasoy ɗiɗi e joyi ɗo gollal ngal du ni gollammi tife gon a yaɓan jeha tontodi remete a heɓatani amma de a wari ɗo nder bawɗe Allah a heppata moƴƴere noon nde Allah jippinani himɓe ɗo nder leydi
agades.
Bilali Garo mo wuro laamiɗo on jaɓi haala komorsajo o to makko ñamri wakkati fuu no tawa nder luuɓe illu e aranɓe noon ɓe gaɗi duwa yeere to Allah heppimɓe an nema
mamiraɓe himɓe no wakkili sanne he Allah iɓe juula iɓe du'o Allah du barkini leydi ndi ndenne ko himɓe du'i fuu ɓe keɓanɗe agades no woodi barke sanne fanoye wala ko tefa fuu no heɓete.
Kabiru Moussa Horejo Sarusi kawjuɗo deme nder région agades o haali ko nder région o nokku to awatirdi wattete no hano ko région ji ɗito misali albacce to makko komorsaku kam waɗi ko ñamri no tawa ley luuɓe agades.
Nous sommes une région non seulement
agades no tawa dow lawol yaha warta du no woodi sembe gawri bani kodi remataake ɗo nder leydi agades iɗi ñaame sanne albacce himɓe ɓuri remude nde ɓe conni sey ɓe keɓa ko ɓe codiri gawri leydi maraɗi e zender no nanna gawri sanne ɗo nder leydi agades ɗum du waɗi ko wakkati fuudi tefa iɗi heɓo ɓiɓɓe luumo ɓen du no codadi no desa sanne wakkati
kette.
Kullontereje ɗe gaɗi ko agades wala rafi ñamri ko sonnete woɗi du nokkure lumako noon waɗayi nde ñamri jacci le gallure agades yawan to kibariji meɗe fulfulde teli joni wala fu ko mbawɗen sanne joppide Mutari Mahamadou ko ɗengal Hausankore.